Kama unafungua kinywa chako endelea kuomba tu mahali ulipo. Repa handa la basere re reba handi re reba hashete re. Jesus, we trust in you. Jesus, we trust in you. Natamani nisikie sauti za waombaji. Tayari nguvu za Mungu ziko hapa. Repa handa la basere re reba handa. Jesus, we trust in you. We trust in you, Jesus. Tumepewa jina moja, jina la Yesu. Tamu
jina tamu ni Yesu, jina lenye nguvu. Ukilitaja jina jibu, jina hili Yesu.
Jina tamu,
jina tamu ni Yesu.
Jina la Yesu, nyosha mikono yako tu mahali ulipo. Ombe tena. Watu wanapokea uponyaji kwa jina hilo.
Jina Yesu.
Magonjwa yanawaachia watu.
Jina Yesu.
Kila ulimi, kila goti linapigwa.
Jina Yesu.
Jina Yesu.
Jina Yesu.
Hatu hatuna jina jingine ila jina lako Yesu. Wakati unakuja kufurahi,
wako waliokuja mahali hapa kwa sababu they need a breakthrough. They are not here just to enjoy. Hawako hapa kufurahi tu, wanahitaji penyo kwenye maisha yao.
Jina Yesu, Jina Yesu, Jina Yesu, Jina Yesu, nina nguvu la uisha na fungua na okoa. Jina hili, Jina hili, Jina hili, Jesus, Jina hili, Jesus, Jesus.
nimeomba ku break the protocol kidogo tu. Ninasikia kuna binti ana kansa ya ziwa. Mungu anakupa uponyaji mahali ulipo. Cancer, 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 receive your healing. Receive your healing. Cancer ya ziwa, receive your healing now in Jesus name. Kuna mtu ana maumivu ya kichwa ya muda mrefu sana na ameenda mara nyingi sana hospitali. Receive your healing tonight in Jesus name where you are. In Jesus name, receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. Kuna mtu ana maumivu ya mgongo, back pain. Back pain. Wewe unasikia, unajua ninachokisema. Receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. Kuna mtu ni mdogo sana, lakini ana pressure. Ameandikiwa pressure. Receive your healing. No more pressure. Right now. Right now. In the name of Jesus. Two minutes. Karabahandele bahashete. Setala mahasedele bah. In the name of Jesus. Ana maumivu mguu wa kulia, mguu wako wa kulia kwenye goti unaumia sana. You have a hard time kutembea, unapata shida sana ukiwa unatembea. I speak healing in the name of Jesus Christ. At the mention of the name of Jesus, receive your healing tonight. Inawezekana ikawa ni kesi ya watu wengi, hauna mtoto, yamekuwa ni maombi yako ya muda mrefu. Weka mkono tumboni. Repa haseta la mahashete. Tumbo lifunguke, utasa uondoke katika jina la Yesu. Receive your breakthrough tonight. Receive your breakthrough tonight. It is your prayer for a long time. It is your prayer for a long time. Receive it right now.
Jesus,
lift up your hands.
Shina, yeah. Shina, yes.
Topo kea upenyo. Topo kea majibu. Topo kea uwezo. Mapepo yanaondoka wanjani hapa. Nguvu za giza zinakuachia.
Jina Yesu.